sorry, stani abantu tobalimba amakasi ke wamba munange tekakola sorry, stani nakiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba kitufu ndi bulungi na yesu makasi ko ke wamba kati banno tobalimba mukama ye yayamba wawancabyanga nabakye nalivuze akayisa ge baŋŋanika wanimba nejema ennaku bwe yannuma ennyo waŋŋamba tugiyise emindi twazikuwa nafuna birwadde byerere magezi kyatago kogamba nti gankolera sorisitani abantu tobalimba amakasi ge wamba munange tegakola sorisitani nakkiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba abadde mulungi kyendi mukama mulungi nandibadde ntya yese singa teyayamba eno ensi yali etugasa fe ensi yali etuganye twakola bingi naye ate byatwongera bizibu naye olwamukkiriza nalyokampa buli kyolaba newanyisa abadde mulungi mukama tandase kutaka sirina mulala akadde omukisa sorisitani abantu tobalimba amakasi ge wamba munange tegakola sorisitani nakkiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba sensabye sala yoka sifunye shuka mami waliosude mbuzibu waliofumbye fumbye kyabalina sente bona bazijja mubikaddekadde sorisitani abantu tobalimba amakasi ge wamba munange tegakola sorisitani nakkiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba munange munange amagezi ge wampa gankubye emiggo nali mwavu nnyo n'ogambako nyambe mu kifo ky'okuŋŋamba nkole waŋŋamba nsale nsawo yegwe wantwala mu bufere ensi nenkyawa emiggo gye bankubanga olw'obubbi gwe nga togiraba ng'owaana mulimu gwaffe nga bwe gulimu essanyu naye nze bankuba ŋambye bankuba nakkiriza katonda wange ng'omubiri gukoye kibooko sorisitani abantu tobalimba amakasi ge wamba munange tegakola sorisitani nakkiriza mukama era kino kyendi soyo ye yanyamba era kino kyendi soyo ye yanyamba era kino kyendi soyo ye yanyamba sorry.